ndiyo likozaliwa au baby ulikokulia mana sula figo metulia nikikukosa moyo taumia kila siku nakuonaga huku kulo napitaga nimechoka kuwazaza sula yako kuotata si utani nimedata heniko kwenye tope kabata si utani nimedata heniko kwenye tope kabata shida yangu ni penzi mpenzi na wewe ndo mpenzi anonipa marazi kishenzi na wewe ndo dakitali shida yangu ni penzi mpenzi na wewe ndo mpenzi anonipa marazi kishenzi na wewe ndo dakitali yani ni kunitesa wakati unajua na kupenda moyo meshaga uteka echeki mwenzako na vokonda kuwa najulizaga ivo meshaga wahi kupendaga na uyo lo mpendaga akaja naye kukutosaga na kama kuja wayaga maumivu adi moyo usagaga usagaga haki ya Mungu adi moyo usagaga
sikulima gwagala gwagala baby vyatala tomu yetono walala wanduka mumutima walala
shida yangu ni penzi mpenzi na wewe ndo mpenzi anonipa marazi kishenzi na wewe ndo dakitali shida yangu ni penzi mpenzi na wewe ndo mpenzi anonipa malazi kishenzi na wendo dakitali nipe usinibanie nipe nimeshindwa kujizuia nipe usininyime mama
oh mimi we better solve this now cause I feel my life is so incomplete without you omulonyi kalala yo en barara que la can live alone on my own katinjikuwe ulichoyo yasinjikuwe omukwano gono nyanzengukuwe olone sime mama
shida yangu ni penzi mpenzi na wewe ndo mpenzi anonipa marazi kishenzi na wewe ndo dakitali shida yangu ni penzi mpenzi na wewe ndo mpenzi anonipa marazi kishenzi na wewe ndo dakitali nipe usinipanie nipe nimeshindwa kujizuia nipe usininyime mama makotopa
asiyes
makotopa
asiyes ice
usinitese sana makotopa
asiyes
makotopa
asiyes ice
usinitese sana
wangu wanokila kusaga nifuna malala nenzila kuswaga
usinitese mama.